didn't believe them. Me benchelo gutila na nyenze ngfiye. Kodwa uNkulunkulu sangcinile. Some of my friends bashonile. Abanye babo baboshiwe.
Angisaphe. Mangatwala ngona siphumele ngaphandle. Angibalphe. Angisaphe. Mangatwala ngona siphumele ngaphandle.
uNkulunkulu hleze nami. Ungekeli tafula phambi kwezitha zami. I know that money is coming. Mele ngihlale ngibhushe isipaniko ngingalali. Yeah, ungawari. Ngiyazi ngiyabheda money plan unganamali. Unenhlanhla ma usese nabazali. Nami ngiyitime angiphileli ingane zami. I play my role. Jump at the ghost and I'm doing the most. But in my go we ghost. I didn't believe they. Me benchelo gutila na nyenze ngfiye. Kodwa uNkulunkulu sangcinile. Some of my friends bashonile. Abanye babo baboshiwe.
Angisaphe. Mangatwala ngcono siphumele ngaphandle. Angibalphe. Angisaphe. Mangatwala ngcono siphumele ngaphandle.
Yazi cold in it dangerous. Nami ngiyazama ukuthi ngiyibeke phansi. Wena wawungenze njani? Yazi impilo ingcono ma uhayi. I got a lot of thoughts running in my mind. And I got a lot of thoughts blowing up my line. I-DM yashibilika bheka baya slide. Kuthola isinana manje sekuyinto eyincane.
Angibalphe, angisaphe. Mangatwala ngcono siphumele ngaphandle. Angibalphe, angisaphe. Mangatwala ngcono siphumele.
I didn't believe they. Me benchelo ukuthi lana ngiyenze ngfiye. Kodwa uNkulunkulu sangcinile. Some of my friends bashonile. Abanye babo baboshiwe.
Angisaphe. Mangatwala ngcono siphumele.